babang olodumare ma wanendoli the giver of life iko tunan hapa mesimama kozu kona mimi you never let me go mipaka yangu umeitanulia mbali even sky see your limit kwa ikibali hata haters wanashangilia kwa ndani umewawina sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba ndo maana niko tuli nimetulia we unagabaya hata wale wananionia usuda shabaya yao mbaya watapataje mwamba umenifunika ure watataya cause I know that you got me where you got me you got me where you got me baba you got me where you got me that's why I never 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 fall in you got me where you got me you got me where you got me baba you got me where you got me that's why I never 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 fall in kiteleza baba unaniinua ujanitupa wala ujanijutia kama ni toba zimejaa gunia ukweli kwamba tu umenihurumia ngekulipa nini kama ungetaka nilipe jema moja moja mana hata hii pumzi inayovuta hakuna dola ingetosha sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba ndo maana niko tuli nimetulia we unagabaya hata wale wananionea usuda shabaya yao mbaya watapataje mwamba umenifunika ure watataya cause I know that you got me where you got me you got me where you got me baba you got me where you got me that's why I never 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 fall in love you got me where you got me you got me where you got me baba you got me where you got me that's why I never 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 fall in love follow you are the light for me to shine on you are the life for me to be alive on you are my God there is no other one on I call you Abba yani baba we uliye mwamba usiye kwama napolemewa na dhaza dunia unanipa nguvu ya kuendelea unanishindia vita nisiyopigana menifanya mshindi tena zaidi ya kushinda adui wanaipika hawana la kufanya maana nimelindwa na nguvu ile iliyo kubwa sina wa kumtumainia zaidi ya wewe siri yangu na nguvu zangu ni wewe iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe maana kesho yangu iko salama na wewe you are the way for me to follow you are the light for me to shine on you are the life for me to be alive on you are my God there is no other one on you are the way for me to follow shine on
Luaga. I'm a gospel artist from East Africa, Tanzania. I've just performed two of my best songs, Olodumare and The Way, here on Glitch Africa. Please like, share, and subscribe.